Kalata ya chiwili ya Yohane.
Ine nkulune ndikulemba kalata kwa mayi wosankhidwa ndi Mulungu ndi kwa anake amene ndimawakonda kwini kweni. Ndipo sindine ndekha amene ndimakukondani, komanso onse odziwa choona. Ndimakukondani chifukwa cha choona chimene chimakhala mwa ife, ndipo chidzakhala nafe mpaka muyaya. Mulungu Atate ndi Yesu Kristu, mwana wa Atate, atikomere mtima ndi kutipatsa chifundo ndi mtendere mchona ndi mchikondi. Ndidakondwera kwambiri kuti ndidapeza ana anu ena akuyenda motsata choona, monga Atate adatilamulira. Ndiye tsopano ndikukupemphani mayi, tizikondana. Pakutelo sindikukulemberani lamulo latsopano ayi, koma lomwe lija limene takhala nalo kuyambira pachiyambi. Chikondi chimene ndikunenachi nchakuti tikhalomvera malamulo a Mulungu. Lamulo limene ndikukulemberanilo, monga mudamva kuyambira pachiyambi, ndilakuti moyo wanu uzikhala wachikondi. Pacha pakuoneka anthu ambiri onyenga pa dziko lapansi, iwo savomereza kuti Yesu Kristu adadzakhaladi munthu. Munthu osavomereza zimenezi ndi onyenga, ndiponso wowukira Kristu. Chenjerani kuti mungataye chimene mwagwirira ntchito, koma yesetsani kuti mukalandire mphotho ya thunthu. Aliyense amene sasunga chiphunzitso cha Kristu koma amawonjezerapo zina, alibe Mulungu. Koma amene amasunga chiphunzitsocho, ameneyo alinso ndi Atate ndi Mwana. Wina aliyense akadza kwa inu osaphunzitsa zimenezi, musamulandire mnyumba mwanu. Musampatse ndi moni womwe, pakuti wopatsa munthu otere moni akuvomereza zochita zake zoyipa. Ndili ndi zambiri zoti ndikuwuzeni, koma sindifuna kuzilemba mkalata. Ndikuyembekeza kubwera kwanuko kuti tidzakambirani pakamwa mpakamwa. Pamenepo chimwemwe chathu chidzakhala chathunthu. Ana mʼbale wanu osankhidwa ndi Mulungu akuti moni.